mwana wankuba wankuba nze sirabanga yo akwenkana ne wange jensula yagala kuvayo nzigeyo jensula wala iwanzita emmere yagana emmere newola apetite yambula njagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walaisibaka mama omutima guluma sangu ogukwateko walaiguluma omutima guyokya guyire ku mazzi guole mama guyokya walai walai biruma biruma nga simoyiruge mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababiba ebinina bibyo byonna omukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kuwika olumu gwenobula nekuba esimu esimu yogwene kwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa eno laavu neeruma nekunonya gyoli yonna maama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba maama gibula mukwano yanguwa yanguwomanye emikwano biruma wewobera jensula manya nti nange jensula ndyeno biruma walayi biruma sala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tula mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba sinjagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwa diye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sijafuna tu